action. For real. Action. For real.
Ochimanyi tina sanze kaitesi. Kayesa zewe kumba yefu demogezi. Katinko zente afune kaitesi. Kwa kaitesi ndaba yefu demogezi.
She a model, she a Lucy Zanzeko. Kulafu joy na mpako tambeko. Kawato kolina katika fako.
Labu jeni na elinga nsulo.
She told me ayagala kungua. Nene mela kontinja mufula. Abadi enja kilanga njuba. Chimoni chalo zanja kunoga.
Your body, your money, I really want no money. Your body, your money, I really want nobody. Action, she a want ayagala dati. I see a real thing, no, nah.
Action, for real.
Kaitesi, kuwa kaitesi ndaba yefu demogezi.
She a model, she a Lucy Zanzeko. Kulafu joy na mpako tambeko. Kawato kolina katika fako.
Labu jeni na elinga nsulo.
She told me ayagala kungua. Nene mela kontinja mufula. Abadi enja kilanga njuba. Chimoni chalo zanja kunoga.
Action, for real. Action, action for real. Action for real.